Hey. I'm about to leave the terminal. Baby, baby, punguza usongo. You better come pick me up, cause I don't really need your longo longo. I came down all the way for you, in a special kwa nili yako too. Till now you will keep your name and miss from you. Give it to me, give me good good. Nivu te chumani, nipe za giza giza. Tuso nane vilo kinya gameza. Basukaru tamu wako mindo shali maliza. Give it to me baby, give me that good good, yeah. But tell me that you'll not be prepared. If you get from kote, it's not okay. Hey, you've been waiting all day. I'm almost there, only one call away. My life is only for you. Baby, let me give you some. Don't wanna give it to nobody, not to vitu vitu. Unje ongeza utamu simpe nobody, nobody like for you. Baby, let me give you some. Don't wanna give it to nobody, not to vitu vitu. Usifunje ongeza utamu simpe nobody, nobody like.
Waza lipu zako ni memisi kuze kiss mama. Bali na wela sisi ki drama. Nambiwa una cheat ila hizo bari ya bari sisi skizi sana. Kuzi na kujuana na kuamini sana. Na mara nyingine na kuabiza leki noma naomba unisame. Na zitafute liukomeshe Gucci na Chanel. Malui na mapuche ya brands and I'll use obey. Tua mekiwa lani tua miu bay. Tukiongea nikasikia sauti yako napata mzuka. Napaka flesha na panda na shuka. Pia ukiniambio menimisi na sisimka napata kichupa. Kama unaitaka na ikata na kupa. Hata ikitokio mekuba mbikia kesi we nitaje mimi. Ukitongozo pia nitaje mimi. Takama wapendi sisi ndo tushia pendana sasa kwani nini. Jina la mwisho pia nitaje mimi. Nakasula kako kama katoto ndo kanafanya napeleka moto. Ndo kanafanya nipitie msoto. Wakikutaka nitawasha moto. Peku peku kampoto. Hata na wa moto. To visit danger days, man, and ninataka tupate watoto.
My life is only for you. Baby, let me give you some. Don't wanna give it to nobody, not to vitu vitu. Usimfunje ongeza utamu simpe nobody, nobody like for you. Baby, let me give you some. Don't wanna give it to nobody, not to vitu vitu. Usimfunje ongeza utamu simpe nobody, nobody like.
Simon. Wow.